sajonga enzalo ndiye
wathini wathini yakujonga right na jonga na wathini wena kuyo
asambe ke drum boss
asambe ke drum boss
auspetizi nje singalala
sivusa balele no rest no rest no rest.